Zombe exing. Oh, oh,
sounds upgraded.
Iwe imandi kwira nkawa Uti mwina pama woza nitawa Dika gani zilazo umweza nijitikila mbuyo baby Gati umata kukona ndipusise Chikondi cheni cheni ndiziwise Chikondi ndichi ya nitandiuse My girl Usana yampe kundikonda ndiuse Mwina usa ndisia ndiuse Nisana yampe kudalila ndiziwise Chikondi cheni cheni ndichi ya Anga ni manta akula pachikonde Prisi chonde iwe ndi use Mwina sini ameneno umafuna Baby gelo please tandi use Chikonde ndi chani ndi siwise Kukunda matani ni prisise Chikonde ndi chani ndi siwise Wezi langa Chikonde ndi chani ndi siwise Kukunda matani ni prisise Chikonde ndi chani ndi siwise Ndine mbuli sinisiwa za chikoni Ndikufunika niti saposi Baby girl ukosa kundiuza Mamuna mene umafuno taklanae Mwina sine ndine mtu ole pela Umafuna mamuna ole mela Baby girl opulisi tandiuza chikoni ndichiani Iwe tandiziwite Konda nda konda apoge Kumango konda kazu ola kwika Kumango ikipa mtini maheimi Tandi uze ngati ndi uza ndi sunge Mwino uza ndi swela ntima baby Mwome ndi magani zila si mwome ulili Baby, baby Tandi uza chikoni ndi chiyani Chikoni ndi chani ndi siwise Kukunda matani ndi pusise Chikoni ndi chani ndi siwise Wezi langa Chikoni ndi chani ndi siwise Kukunda matani ndi pusise Chikoni ndi ziwise Kukunda matani ndi pusise Chikoni ndi chani ndi ziwise Wezi langa Chikoni ndi chani ndi ziwise Kukunda matani Chikoni ndi chani ndi ziwise Wezi langa Chikoni ndi chani ndi ziwise Kukunda matani ndi pusise Chikoni ndi chani ndi ziwise Chikoni ndi chani ndi siwise Kukunda matani ndi pusise